Top 5.
Time in a flow car liver. Now my angels wanna fly car dragon fly on air. Trapping faces na my toothbrush, na life tuna shit na ink. Us GPM kunijenga, batteries on car dreamer. Nimulike ni angaze, live ni saku, ni touch no attach. Love ni car effects, ukiki ita flow, but collision ita make crash. Ukisi wako face, uneza kuwa reflector of lace. Color the beauty, but originality remains. Send zote si same, but flower ni flower. Kukonda si ukedi, na kwa pupu msi 100% afya. Nipe idea ni jibil, life ni hustle, but strong na exercise tutaka mkumake. Nipe hand to work together, unity to strive. Si lazima jagu we color photo sweet in the water, but flavor does. Open unzako, nami ni kushika ukifall. Lipstick si tamu, but kila dem who die. Bila gas hakuna food, but bado Nairobi River ina flow daily.
I got you baby.
Kwa avenue na hala Anita kumbe pia alikunga mtaa so tunasparana na kama kijipa dia cocktail leo sina itabidi pia ameniokolea kila day huona bahati yake leo ikawa ndo jackpot yangu mbio mbio mat card kijani tukawai makelele lichapisha so silent good times moz ndo alinichapia ufanto baby shower stories ikawa top masmile ndo nilitupia feedback bye bye ikawa vitisho kusema lakini mami umenijengea siku. Tragedy kwa mass, na space pack car ocean kwa face, wanani auction kwa street car asset, kwa bunge, wanani agi uka motion kwa script, pops, na fly so dope car Kenya US on move, mapaparazzi, wanani hand sky illicit blue kwa market, sina time ya Honda, Nairobi ni sharp ya na yote, siko kwa competition, niko kwenye mission ni create a transformation, pops the DJ.
Salud.